Mwenga Music.com. Lipina Zambunga.
It's a boy J Drip. Zivatana Music. Alongside Danny Boy. Omanyandomo. Skolo se mubona. Usfeza kimalaki. Let's go. Bacheze wa utokuti.
Sikolo saka sipalile. Baziva wa shemi. Sikolo saka sipalile. Baziva ni wa shemi. Sikolo saka sipalile. Baziva ni wa shemi. Sikolo saka sipalile. Baziva ni wa shemi. Sipuza sona nespalile. Baziva ni wa shemi. Sipuza sona nespalile.
Manya do fera, do wanda pina efa na opera, but kame mwa eko utuela, cause ni katezi kukuwama, bobu sile kina yali ndaula, wanzila kina mwali ndaula, nikene mwani mwale, weni kili tapelo, kwa watu wakale, kono vashemi waka kuya, weni sile mwa manyando, but kama pela se wakala.
Sikolo saka sipalile, katika vashemi, sikolo saka sipalile. Baziva ni vashemi, sikolo saka sipalile. Baziva ni vashemi, sipuza sona nespalile. Baziva ni vashemi, sipuza sona nespalile. Baziva ni vashemi. Manendo, ota tisda juana.
Teni presidentu Ito pala ya magani Bobu sile kina ya nyandi Skolo saka sito pala Inge ni shenyezi Mubuze wasi waneke kubara Istoru ye ni cheza kianiti Kamu nupu bande nda alati Manyando wani ya matai
Sikolo saka sipalile Baziva wa shemi Sikolo saka sipalile Baziva ni wa shemi Sikolo saka sipalile Baziva ni wa shemi Sikolo saka sipalile Baziva ni wa shemi Sipuza sona nespalile Baziva ni wa shemi Sipuza sona nespalile Baziva ni wa shemi Manendo Ota tesi ya jana
It's a boy Prime B J Drip Alongside Any boy Babili Ma Tampon, I got you. Big shout out, Kuba leva wapale silikolo. Iska ya wona tato. It's just because of my nyando. God bless. Don't worry. It's the party of life. Akuli ka upela wona watu. Akalipe. So don't worry. Only regret not.
Download it at bungamusic.com. Download it at...